na hisi kama kuhesabu moja mbili ta. Dunia ina maajabu watu navia. Rahisi kama kuhesabu moja mbili ta. Dunia ina maajabu twavumilia. Baby don't do like that. Don't do like that.
Don't we try this time like we always do? Oh, oh. Vipi unapita muda baby hatusemeshani. Si una dakika cheki namba nipo hewani. Unanirusha when I'm calling haupatikani. Si una dakika cheki namba nipo hewani.
Rahisi kama kuhesabu moja mbili ta. Dunia ina maajabu watu navia. Rahisi kama kuhesabu moja mbili ta. Dunia ina maajabu twavumilia. Baby don't do like that. Don't do like that. Don't do like that.
Me siento que para siempre es como esta noche. Porque feel so good. Estante en la que estoy sosteniendo. Me recuerda a Tolo, a Tolo. Vipi unapita muda baby hatu semeshai. Si una dakika cheki namba nipo hewani. Unanirusha when I'm calling haupatikani. Tuna dakika cheki